bigambo bugambo tebimala kutatula tomulunji kwagala kufa na lukwago nakageregere nze kansala kanonya wempita nkutukeko ero lwange luno lunaku lwange mulunji wuno wazimye kamutware lwalero lwange luno lunaku lwange kakirisa kamutware kusasanye ng'ensimbi kwekyetagisa nkusavinge kulyenga ng'enkalira okwonyo gwa mutakanyaba okulumira abaali bakunyuma nga bagamba tetiba kekaseero basalize ng'okumba n'omulungi gwe wasiima sirakamumbwa kulutyo lw'omukwano n'omujaja enga gwe yasooka kulutya lw'abasingayo ate yasemba leero lwange luno lunaku lwange mulungi wuno wazimye kamutware lwaleero lwange luno lunaku lwange kakiriza kamutware nalukwago omulungi nalukwago kakuweke ku mugongo ng'ebbango kakuliwe endagaano nalukwago akakumaaso akyalirane mu birooto akamwenyu mwenyu mwenyu kaako sekande kamuloko nalukwago ow'omukwano nalukwago omukwano gw'ogubuna nyingo oba tozizasango leero lwange luno lunaku lwange mulungi wuno wazimye kamutware lwaleero lwange luno lunaku lwange mulungi wuno kakiriza kamutware Tebimala kutatula mulungi kwagala kufana.